bila ukumapiengo mwana wenu ndeka bila ukumapiengo mwana wenu ukwenda ngefyo ayendele nokubomba fyengefyo alebomba kwenda ngefyo ayendele nokubomba fyengefyo alebomba Yesu inembenga imwe Yesu inembenga imwe Yesu inembenga imwe Yesu inembenga imwe ndafwaisha ukuba pengo mwana wenu ndafwaisha Fiengo mwana wenu Kwenda ngefyo ayendele nokubomba fyengefyo alebomba Kwenda ngefyo ayendele nokubomba fyengefyo alebomba Yesu
katula wa
inembenga imwe Yesu
weka kwa wa
nembenga imwe Wandi uwo washida dada wandi mweo wandi dada ndelomba ndemilomba musambe mumpale no mutima upya uwo washida dada wandi umutima wandi uwo washida dada wandi mweo wandi Ndelomba, ndemilomba, musambe, mumpale, no mutima upya. Mumpale no
mutima upya.